Ngibingelela balimu, nginamngele esiqephini sethu sesine sengede yangoMay kunguNhlaba kulonyaka u-2022. Ikhasi lesikhombisa kwelesishiyagalombili osihloko sithi Ubuhle bomoba, ibhalwe nguMonteni Buthelezi, umeluleki wabalimi. Ifundeka kanje. Kunesisho esithi uhambo olude luqala ngokususa unyawo. Lokhu usinika umcabango wokuthi noma ngabe kunzima kangakanani ukwenza into, uzokwazi ukuyifeza kuphela uma uyiqala. Kusukela ngomhlaka 7 kuya ngomhlaka 10 ngoNdasa okuMashi kulonyaka esikuwo, abaluleki babalimi abalima ngokuncane nabalabo ababuyisele umhlaba esikhungweni sezocwaningo ngomoba okuSASRI abasebenzela KwaZulu Natal bahlela izinsuku zosonkonteleka kanye nezabalimi baseMpumalanga ukuhlanganisa imalelane kanye neKomati. Lezi nsuku zazihlelele ukufundisa noma ukuqeqesha abalimi ngezihloko ezahlukahlukene mayelana nokukhulisa uphinde uhlahle umoba omuhle. Abanye babalimi okwayiwa kubo abasendaweni yasemabondweni eLands Loop esigcemeni sokuqala. La kwavakashelwa insimu kaMnumzane Khoza esilaliswe iminyaka emibili. Umlimi wayehlele ukutshala le nsimu ekupheleni kukaNdasa okuMashi. Abalimi ababekhona ensimini kaMnumzane Khoza babamba iqhaza ngokugcwele futhi benomdlandla ngoba kwase kunesikhathi eside bengalutholi uqeqesho oluhlelwe abakaSASRI. Kwakugxilwe emisocweni yezitshalo kanye nasekuhlonzweni komhlabathi. UMnumzane Buthelezi, ungumeluleki waseMpumalanga ovela khona kwaSASRI, waqala ngezifundo zokubaluleka kokuthatha amasampuli omhlabathi kanye nokufutha umanyolo ngesikhathi. UMnumzane Zulu, ungumeluleki ogwini olusenyakatho, walandelisa ngokuchaza indlela yokufunda imiphumela evela kwabasinika izeluleko ngomanyolo ku-FAS. Akagcinanga lapho, wabe sekhombisa abalimi indlela yokufaka umanyolo usebenzisa isigubhu esibelethwa emhlanu ulandela izincomo zakwa-FAS. Soluvalwa usuku kwagcina uMnumzane uGillespie ongumeluleki maphakathi nesifundazwe. Yena wahamba nabalimi baya emgodini owawugotshwe ensimini ukuze kuchazwe kabanzi ukuhlonzwa komhlabathi abalimi bebuka izigaba ezahlukene zomhlabathi emgodini. Lokhu kwakwenzelwa ikakhulukazi ukuthi abalimi baqonde kabanzi ukubaluleka komhlabathi osemapulazini abo ukuze bakhethe izinhlobo zomoba ezihambisana nawo. Ngomhlaka 8 kwahlanganyelwa nosonkontileka abahlahlayo baphinde bathuthe umoba. Kwadingidwa ukubaluleka bobuhle bomoba nendima abayidlalayo njengosonkontileka. Inhloso enkulu ikakhulukazi kwakungukubakhumbuza ukuthi isikhathi umoba ofika ngaso esigayweni engakapheli amahora angamashumi ayisikhombisa nambili ku-72 hours. Emva kokuhlahla sinayo indima ebuhleni bomoba. Sekuphethwe izifundo, usuku lokugcina abaluleki balisebenzisela ukukhumbuza abalimi ngokubaluleka kokufutha izibulala khula ngesikhathi kanye nokwenza izilinganiso zesigubhu sokufutha. Isikhathi ofutha ngaso izibulala khula sibucayi kakhulu. Ukunqanda utshani busebuncane kakhulu bungakanabi. Kuze kuhambe phambili uma ufuna ukugwema izinkinga ehlobo. Abalimi baluthokozela lolu suku ngoba abatholanga nje ulwazi kuphela ngokhula kodwa bakwazi nokubamba iqhaza ngenkathi kwenziwa izilinganiso zokufutha ngesigubhu okwenziwa ngaphandle ensimini. Kwagcizelela lokho okulandelayo. Ukuqonda izinhlobo zokhula ozolulawula ngaphambi kokuthenga isibulala khula. Ukuqinisekisa ukuthi kunezinsiza ezanele zokufutha kuqede ipulazi lonke emavikini ambalwa ukuze kwehlisa amazinga okhula oluvumbuka ehlobo. Ukulawula ukhula kwezindima ezincane emasimini, ubeka umaka lezindima ukuze zibonakale kahle nasenqinqimini lwensimu. Ukuhlakula kungabonakala kungcono uma uqhathanisa nokusebenzisa izibulala khula, kodwa ubungako bensimu, uhlobo lokhula kanye namazinga okuhlasela kwalo kungavuna ukusebenzisa izibulala khula noma zithi ukubiza uma umlimi efuna ukugcina amasimu ehlanzekile isikhathi eside. Uma umlimi enokungabaza, angaxhumana nomeluleko oseduze naye ukuze athole izeluleko ngokuthi iyiphi inqubo angayilandela. Obekusobala kuwokonke okwenziwe iviki lonke ukuthi zonke izinhlaka ezibamba iqhaza akumele zisebenze ngayedwana. Abalimi kumele bakhulume kusanesikhathi nabambe iqhaza, okubalwa kubo abesikhungo sezocwaningo ngomoba uSASRI, abesigayo okuwu-TS Grow, abomnyango wezolimo nabezinhlangano zabalimi okuwu-SAFDA no-SAGA. Uma kukhona umsebenzi ozokwenza ukuze uhlela nokwenza lo msebenzi kwenzeke kangconywana. Ukuphumelela kwabalimi kuzuzisa wonke umuntu oyingxenye yemboni kashukela. Ngakho kubaluleke kakhulu uma abalimi bedinga usizo ngezeluleko noma ngoqeqesho abakhululeke baxhumane nomeluleki aseduze nabo, ngoba bonke abeluleki banezinsiza, amakhono kanye nolwazi olukhulisa isitshalo esiseqopheleni eliphezulu. Umlimi angakhohlwa ukuzithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokutholakala ukuthomba komoba okuphuzi, sekubiza ngo-orange rust. Ngiyabonga.